chura pisikali na mgyage ujasungua chura mwingi wa madeni madanga ujayajua eti pisikali na mgyage ujasungua we mwingi wa madeni kwa mangi unadaiwa we kwa jinsi ulivyo ujamzidi baby wangu ujamzidi hani wangu kwa jinsi ulivyo ujamzidi baby wangu ujamzidi hani wangu.
Awe kaka punguza shobo 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 shobo.
We dada punguza shobo 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 shobo.
We kaka punguza shobo 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 shobo.
Na we dada punguza shobo 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 shobo.
We kaka punguza shobo sula mbaya kanyanio.
Na we dada punguza shobo sikutaki mwenzio.
We kaka punguza shobo nishakupatia mwenzio.
Na we dada punguza shobo ndivyo ndivyo mwenzio.
Awe kaka punguza shobo 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 shobo.
We dada punguza shobo 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 shobo.
We kaka punguza shobo 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 shobo.
We dada punguza shobo 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 shobo.
Kwanza jina huna pesa huna sani kutake una nini?
We kwanza sura una shepu una mene kutake kwa nini? Kwanza nyota una, kwa mganga unasumbua. Tena na umbaya ulona umwezangu wa kutake.
Kaka punguza shobo 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 shobo.
We dada punguza shobo 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 shobo.
We kaka punguza shobo 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 shobo.
We dada punguza shobo 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 shobo.
We kaka punguza shobo sula mbaya kanyanio.
Na we dada punguza shobo sikutaki mwenzio.
Mama kicheza kinama unabinua. Dada tipo tipo nakataje kiuno chakwe. Napenda kicheza kinama unabinua. Basi binua binu, binu unabinua.
Kwa dada temeke.
Binua binu, binu unabinua.
Kigogo manzese.
Binua binu, binu unabinua.
Wepa kachanika.
Binua binu, binu unabinua.
Watoto Afrika.
Wepisi.
Nadia supplier.